Radio Simba, sauti ya jamii. Sikiza tukinguruma, mziki wetu.
Uzushi kanyaga, mashemu fake kanyaga, nuksi kanyaga, kudadade
I'm an all around.
Mziki kem kem Radio Simba.
Yeah, yeah, hey, umesikia kweli.
Radio Simba
ya nyumbani.
Sauti ya jamii.